kada ko sedeyawo aadi wattude ngangol e leydi Niger nyamri misali maaro ceede muɗum ɓeydama nder luuɓe ɗum e mbiyaton dow majjum.
Illu wakkati mo sedeyawo gatti ngangol e leydi Niger ɗo endan dow fii to are nata noon wakkati mumni ɓe ɓeydi ceede kulle ɗen endan e nder luumoji ɗi tawine kaydu are maɓɓe ɗeɓe joguino ɗon ni noon ko wono nder bitigaji, ko wono nder desirɗe maɓɓe, ko wono nder cottirɗen kanni ɓe ɓeydani ceede wona ko heeɗi gomɓe gaddi. Woodi itte gon fuu yowanaka e dow andal an dow kulle ɗen endan ko watta ko wiye e gam itte ɗenon waɗi koɓe ɓeydi ceeɗɗe farmaro nder nokkuji goɗɗo nder leydi enda wonana 1,300 ɗo galluñew e hoore muɗum wiyama ngel yettake fa 2,000 e 800 yaari 1,900 ɗum dukonnam maarogo no seedi seedi kanon won ko hennon funi botel kiloynoga e joyguel yettake 2,600 yaade yesso ɓeydol ngol dukonnam ni wala fuu ma faari goɗon ɗum hensare ni noon kamɓe luumoɓe meɗen ɓe mbowti goɗɗum waɗi seɗɗa kodop fuu sana ɓe ɓeyde ceeɗɗen endan dow mere mettane kamɓe nanani seedi yao wi watti ngangol e leydi Niger kañum imowa ɗum jiiɗa hokkiɓe laawol wadde ko jiiɗa
saabu maaro jiiɗango no wakkati tiiɗiri fuu maaro ngo ceede muɗum ɓeytako ene ka e leydi men no worno ni wordi
pourquoi maintenant
gaɗa maaro ɗume ceede mum ɓeyda nder luuɓe meɗen ɗe endan ko andanɗon
en dehors du riz
ɗo galle ñamey nebbam kañum e sukkar kandu ceede mum ɓeydake saabu ndemmum nebbam litre on kem ɗiɗi woni hannde wiyama yette kem ɗiɗi e nogay fayade kem ɗiɗi e 55 sukkar odu kondan no wonno hemre e nogay hannde yetteke hemre e
75
dane de gattoton yaade he ardiɓe leydi hannden ɓe endan
l'appel que nous avons
no dagal ngal gaɗanmi yaade e hooreɓe hey ɓeni woni no hani tindi waɗe himɓe koye mumen pirte dow majjum fuudu konda kamɓe luumoɓe endan ɓe pamana hono ko wonno waɗɗum endan wonani hani yaara bako tawa andi no woodi himɓe sahiiɓe nder maɓɓe laatiɓe ɓeyday ka noon woni ɗuuɗal maɓɓe fuu ɓeydi ceede kulle ɗen enda ele wakkati on ɗon hara himɓe wurdu ko mbiya miɗum en ni woni dow fii maaro ngo endan en mbawi ɓe jeeya maaro mo leydi men Niger usiniji mum no woni ɗo endan gam toon endan botel ngel kiloji noga e joyguel 3 ni woni kiloji 33 dukonɗan waɗan 3,600 yaade 3,800 ko andumi dukonɗan ni maaro mo Niger on no woodi ko heƴƴi wakkati mo kalte o
Lady Me.